Freedom Music. Freedom Music.
Napenda wizi, tunareta wizi, 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 wizi. Napenda wizi, tunareta wizi. Hey, leta wizi, leta wizi. Leta wizi, 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 wizi. Bado tito, 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 tito. Leta wizi, 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 wizi. Bado tito, 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 tito. Tito, 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 tito. Mami banke, championi kijimawe Alichata, baki shifu Baki misala
Crazy man
Kuwa kuwa kuwa, tuwa logo Bibike badala kito doka na kichogo Kuwa kuwa kuwa, tuwa logo Bibike badala kito doka na kichogo Doka na kichogo, doka na kichogo Doka na kichogo, doka na kichogo Wasa poti usheki, medim sami Lama waitia, selalonya Sidebota, watoto kutupia Kenya nifene besha Hilo pati, supporti baka matese Oda kimchezi, nuza hasta Uchizi kama dura chizi Supporti baka peti parisi Kanali tuntu, nubaruti, mageti Supporti baka pale astompagi Mwanangu kidine tano Mwenye wapu mwanangu mbuzi skombiso Eee mwanangu jumanya championi Deleva mbovu, logo riamba
Freedom Music
Chunky Supplier.com